waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
kulanti wanaagsan, maalin wanaagsan meelaad naga dhegaysanaysaanba. halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda s b s oo idinka imanaysa stuudiyohayaga magaalada melbourne. maanta waa talaado, ay taariikhdu tahay 20 January 2026. magacayguna waa cabdinuur ismaaciil. qodobada warka maantana waxaa ka mid ah: dowladda federaalka oo maanta baarlamaanka hor keentay sharci qoraalkii dib u iibsiga qoryaha; hay-ad dhaqaale oo caalamiya oo saadaalisay in sicir bararka austraaliya kor u sii kici doono; heerka dhalmada shiinaha oo sii yaraanaya; iyo qodobo kale. imikana warkii oo dhan. dowladda federaalka austraaliya ayaa baarlamaanka maanta hor keenaysa sharci ku saabsan dib u iibsashada hubka, kaas oo ujeedadiisu tahay in lagu yareeyo in ka badan 4 million oo qori oo ka diiwaangashan austraaliya haddii sharciga la ansixiyo galabta. wasiirka arrimaha gudaha Tony Beg ayaa sheegay in sharcigu xakamayn adag u suurogi doono kastamyada iyo xuduudaha dalka, isla markaana uu adkayn doono hubinta dadka codsanaya ruqsadda hubka iyadoo la samaynayo hannaan qaran oo midaysan.
This means our intelligence agencies will get the best information they need, and the states and territories when deciding if someone is a fit and.
tani waxay ka dhigan tahay inay hay-adaha sirdoonku heli doonaan xogta ugu wanaagsan ee ay u baahan yihiin, sidoo kale dowlad goboleedyaduna go'aamin karaan in qofku yahay qof mas-uulaha kuna habboon inuu haysta ruqsad hub, ayna heli doonaan hannaan sugan oo dhammaystiran ka hor inta aan ruqsad la bixin, ayuu yidhi. dhanka kale, isbahaysiga mucaaradka ee koalishanka ayaa sheegay inayan taageeri doonin sharcigan, iyagoo ku doodaya in uu si gaar ah u saamayn doono beeralayda iyo dadka hubka u isticmaala ugaarsiga iyo madadaalada. libaaxabadeed ayaa qof kale ku qaniinay xeebta mid North Coast ee gobolka New South Wales, taasoo noqotay weerarkii 4aad ee la xaqiijiyey inuu libaaxabadeed geystay ee 48 saacadood lasoo dhaafay ka dhacday xeebaha gobolkaas. ninkan oo 39 jira ayaa subaxnimadii talaadada biyaha xeebta Point Pluma ku dulmarayay looxa la yidhaahdo Safeboard markii uu libaaxbadeedku hurmo ka goostay looxii. hay-adda caafimaadka ee degmada Mid North Coast ayaa sheegtay in ninka la geeyey cisbitaal isagoo lugta ka qaba dhaawacyo fudud iyo xagxagasho, balse markii dambe laga sii daayay cisbitaalka. dhacdadan ayaa ku soo beegantay weerar kale oo dhacay fiidnimadii Isniinta, kaas oo dhaawacyo halisa u geystay nin 72 jir ah kadib markii isagana uu qaniinay libaaxbadeedku. hay-adda caalamiga oo dhinaca dhaqaalaha ayaa saadaalisay inay Australia waajihi doonto waqti dheer oo sicir baraara ah, sida ku xusan warbixin la sii daayay xalay oo Isniin ahayd. hay-adda lacagta ee adduunka ee IMF ayaa sheegtay in saadooshooda ku aadan kobaca dhaqaalaha Australia aanay waxba iska bedelin tan iyo warbixintii dhaqaalaha adduunka ugu dambeysay. IMF ayaa sidoo kale filaysa in dhaqaalaha Australia uu koro 2.5% sannadka 2026. heerka rasmiga ee sicir bararka Australia ayaa hadda ah 3.4%, taas oo ka sarreysa bartilmaameedkii Bankiga Dhexe ee Australia oo u dhaxaysa 2-3%. heerka dhalmada dalka Shiinaha ayaa hoos ugu dhacay meeshii ugu hooseysay 10 sano, iyadoo tirada guud ee dadka dalkaasi si xidhiidh ah ay hoos ugu dhacaysay 4 sano ee ku ekeyd 2025, sida lagu sheegay xogtii rasmiga ahayd ee ugu dambeysay. tirada caruurta ku dhalatay Shiinaha ayaa ka hoos martay 9.4 million oo ay ahayd sannadkii 2024, noqotayna 7.92 million sannadka ama sannadkii 2025. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ka digay in uu Ruushku maalmaha soo socda diyaarinayo weerar ballaaran oo ka dhana dalkiisa. Zelensky ayaa ugu baaqay shacabka Ukraine inay feejignaadaan, isla markaana si dhow ula socdaan digniinaha laga soo saaro hawada. waxa uu sidoo kale sheegay in Ukraine u diyaarinayso hannaan cusub oo difaaca cirka ah, iyada oo diiradda la saarayo difaaca masaafo gaaban, gaar ahaan isticmaalka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. ee ka hortaga weerarada hubabka kale. Warkiina maanta oo talaada intaas ku eeg yahay.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.